kuchoka, ili nibadilishe story yangu nitoka kusota.
Nimechoka kusota,
kunya nataka kunyorosha, kizazi cha kwangu palipo komboka ninapagolola.
Tunanyorosha,
umasikini nyorosha,
ninanyorosha,
kuwacha masomo nyorosha,
ninanyorosha,
uvivu wa kazi nyorosha,
ninanyorosha,
kuwachwa wachwa nyorosha. Nataka kusonga but maisha sio saloon. Kana funyula sana na bahani lupachu. Zuwa karina haya, rina huocha jasho rimbadu. Tafuta bila haya, connection ina zana tabu. Konka konka, konka konka eh. Konka konka, konka konka eh. Konka konka, konka konka eh. Konka konka, accountability maisha ni hesabu vishindo wachia kadalu. Company fiti around you watu wakukungezera value. Haijalishi ni nani kala kunena value. Wakati wangu hupati, haimanishi kwamba hupati. Na manisha je uko na pesa ya wakati. Distractions zimara nyingi, watch out before you sink. Haiendani na ghost elite, songera mbere move on sipi. Ukale makini urafiki unafiki noja kama unavivili. Upange timing kili mana kaize repeat na pita bila idhi. Konka konka, konka konka eh. Konka konka, konka konka eh. Konka konka, konka konka eh. Konka konka, konka konka eh.
Nataka kukonka ili nibadilishe story yangu nitoka kusota. Nimechoka kusota, kunya nataka kunyorosha, kizazi cha kwangu palipo komboka ninapagolo.
Umasikini nyorosha,
ninanyorosha,
kuwacha masomo nyorosha,
ninanyorosha,
uvivu wa kazi nyorosha,
ninanyorosha,
kuwachwa wachwa nyorosha,
ninanyorosha.